another case.
Nilibadili maisha yangu na we, nikasema nitakufa na we, chumba cha giza nitalala na we, one day tutoana na we, ikibidi nitabadili hata dini, niwe na we maisha yote, upendo lizidi kina, yani umeshika nyota nenda kokote. Najisifu nje napendwa, kumbe wenzangu wananimegea. Nilivo I don't care, I don't care, atindani kwangu wanaingia. Mana ulipofeki mapenzi, sikutaraji ungerudia tena. Umekongoroko jiwezi, walokuzonga wakutake tena. Ulipofeki mapenzi, sikutaraji ungerudia tena. Umekongoroko jiwezi, walokuzonga wakutake tena. Nenda, hatuwezi rudiana. Awe nenda, hatuwezi rudiana. Minawe ex, nenda, hatuwezi rudiana. Awe nisahau, nenda, hatuwezi rudiana. Awe nisahau. Usimpige jiwe ndege mweupe mtini, moyo wangu umekuwa baridi baridi. Hey, ulivoni cheat na my best friend, nikasamehe nikasema okay. Usipige simu sana nipoteze, eti unadai tukumbushie. Imeng'ama si kwenye tope, sasa kwa nini kukumbuke? Sasa kwa nini kukumbuke? Mana ulipofeki mapenzi, sikutaraji ungerudia tena. Umekongoroko jiwezi, walokuzonga wakutake tena. Ulipofeki mapenzi, sikutaraji ungerudia tena. Umekongoroko jiwezi, walokuzonga wakutake tena. Nenda, hatuwezi rudiana.
Tuwezi, hatuwezi, hatuwezi kama.
Awe nenda, hatuwezi rudiana.
Sikutamani
nawe ex. Nenda, hatuwezi rudiana. Awe nisahau. Nenda, hatuwezi rudiana. Awe nisahau.
Baby,
mwenzako mina ni ubaby.
In town
mina ni ubaby. Mwenzako mina ni ubaby.
In town.
Awe nisahau.